Last week, now you see, baby, we Luke chapter 13, verse 22, copy 24, and now you're 12, so I want 25, and they are copying 30. But you want to say, Ukita Matthew, you know, want to be because me here and also the account with you. Matthew 25, you know, verse 6, echo.
Luke 13, verse 25, for say, if you break out, if you are no best story, at super no mono. Ara na mo be free as ye egina etre. Na ma bo eponu mu se, ora hini ye. Na obe bua mu se, mo die, mi nim dia mo free.
Mo, neba. Oh, omu bise rade, question se. Enti, nipa ka krebi ni ebe jiwana. Ano ono su chile chile, omu mo omu ti as ye se, omu oma sacha oma jene. Eni ye se, yeye gudi ya imu nina ya sacha ya jina, ye mfebi njabi. Yabe fa ye nyina ako. Na dia wonka honi nipa on sachira na jen. Won tie nyame asem na won disu. Won tie nemo mu omfa. O shema 27 wa 21 wa waka. Enye dia nyankopon ehwehwe ne asore ba we ayaba. Si abetna asol dem ha. Ebi kra na asol dan we ye ne siye. Enye dia nyankopon hwehwe. Aman baby papa tina. I was dear, dear, true, and then this afternoon. Name on anyone now, or best such a one actually. And to watch the woman, a momuti, as you say, so much now, sir, not dear who here, I have been such a man, shed, and to one more. I'm ready to draw. A very later, mom. If you saw me, Jenna Ponachi, a boom, oh, my friend, oh, right, in here. Sansa ni yansu, ye kani. Na yansu, ye fremu. Yetimi koka ni chiko kanya msamu na mekahu. Yetimi ye open air na mekahu. Bebia ye faa ye biya mekahu. Yebe shia bompaya na mekahu. Obaka se minimu. Ukahu ni peniso. Nansu abrabo kwa inso. Unkahu. Enunti nuokache wa Matthew 7:21 ho. Sa enye obia osimi se radie radie. Enobe kostra hini. Na wana o ye meja a o wosu na pedi. O si danu ye beka. Nyoma ye ye ye. Diye na ye fre wansa ye ye. Eni wama pebi ya nipe huu ye ye tu huwa na mu. Nansu ya di diye hiyano tu nchay. So beka ache ye se fili misuko. Mi huu muda. Mwamu ye diye nti. E wana saves wesu a ye kanyi onosu kasasa. So mbe boom nanso oba kan chi o mu se onim wo mu ene e wo se wo tie na wo hye no nso se nya bibia se ajin sacha wo de no to nchan a danelu ade be kan chi o se onim wo enti mbe sho wa bra boom wa hye se nya wo ye wa ade fa na wa hye se enti wa sesa wa dwene. Safo ne nkoa na eko enye de oba asori de bia na ontu enye de aye hwehwe bibi wa asori a otua enye de ohwe sofo no enye de obuo ni pe wa asori dem ho no enye de bia wo ye de ama obi ana de wo ko ba bia Yesu Kristo bebre wo ho. Ne mom se wo sachira wachi. Everybody. Na wananti e wo sedia evrate asem ek. Ano na do ubeka hon wo da edi echi. Andi e wo njao. Se basa e wo ti popopona. Abrabona wo bwano ene bema umuaya hale na eshimu wo. No be dear dance or so soon die and rapture see. Oh, we are no a sound be see for. Why, yes, she are one to me, Kobe. Or say, oh, and then quo, and what can me a mince me can be. Now me person, me man who's a mince soup, the warrior and the enemy, and to a year and I miss me ye be, and to a dear, and so I am late. What to me at Nasa, sir? And to Naka or church. Time I did church, you are some way. ɛno na wɔn kwan sɛ wɔbɛka biribi akyerɛ Awurade na wasra dom wɔ ne hɔ sɛ wɔbɛma wadom na watumi de atena ase wɔ sɛdeɛ wɔpɛ wasɛm no ne tie da so ne sɛ mmerɛ wɔ sɛ yɛtɔ ɛwo no ɛnie ɛwo oil no yɛkan ne yɛdi hɔ a wobɛhu oil kora mɛka saa time wei na wɔ sɛ yɛtɔ oil no na mmom ɛnyɛ awu akyi ɛnyɛ rapture time ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ obibia nni hɔ a ne kyiri mu yɛ den yɛwɔ asase so hai kakra yɛwɔ yɛne anuanom kyɛ nyame asɛm yɛne anuanom kyɛ yɛkyerɛkyerɛ yɛ nnuanom kwan bɛboa wɔ mo nanso wontumi ɛmfa wo mu ne bi ma wo nnua bi nkɔ da ɛno yɛ ade a ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso paa ɛyɛ ade a ɛyɛ hu anka bɛka sɛ o nnipa wei deɛ ɔyɛ good megyere sɛ wɔɔkɔ a mesɔ ne nan kora a ɔnwɔ ne nan ɔbɛma me ne no akɔ wontumi nsom biribia ni wo akyerɛ sɛ obi bɛtumi de ne tenene ɛde woakɔ w'abrabɔ no na ɛbɛkyerɛ wo baabi a wobɛkɔ enti ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso na wo time a wode tɔn wo yi woansɛe ne kwa ɔmo si adwene te sɛdeɛ me ne wasi adwene yɛtwɛn yesu kristo ma yɛtɔ so mmienu ana yɛhyehyɛ baabi a yesu kristo akɔsiesie no sɛ yɛn nso yɛbɛtumi anya baabi a te saa ɛnyɛ saa ara kwa last week yɛka yɛ ɛsi ɛfiri yohane soboni pɛn so ɔsoro ahenneɛ no yɛfa n'ani bere so na wɔn a wɔn ani abere no ɛfa no aniɛden so enti ɛnyɛ adeɛ mmeremmere bi na yɛsi adwene sɛ yɛrekɔ wo yɔnko bi adi kan ayɛ biribi ama ɔno ne abɔ ne din ayɛ agya no ɛna ɔno se ɔmma wo kwan ma wowo ndɔgye saa agya no ɔbɛma ɔno na ɛkɔ wokaa sɛ yɛ ɛkwan a ɛmmerɛ ɛnyɛ mmerɛ da wɔbu adeɛ so sɛnea wote bi ɔbɛtumi aba hɔ sɛ ɔkɔ yesu kristo hɔ ɔno koro akyɛ sɛ mehu sɛnea ɔsi te ɛno nti ɛwɔ sɛ ɔhyɛ wo ho yi ɔno sɛe ne wan sɛ wɔkyerɛ yesu sɛ woye sɛe a mede wei bɛma a woye sɛe a mɛyɛ wo sɛ ɔno sɛe ne ho ɔkae sɛdeɛ ne ɛlida ne kaa sɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmu yɛ no saa adeɛ a wontumi mfa ma wo ɔsɛ wode bɛma wo ɔgu so woyɛ campaign saa ɔte akaka na ne tamfo no ba enti me ne wo mmienu kyerɛ sɛ ɔni yɛn ho agorɔ ɔno anadwo n'abayifoɔ ne nna o awia ahonhom ne nna o ɛbere biara ɔmo yɛ adwuma ɔyɛ adwuma anadwo koraa day time ɔbɛsan yɛ na wodi a wosɔre a all night kɛkɛ ɛsi bra yɛkasa bra anwummerɛ kɛkɛ nneɛma mpaeɛ mabrɛ obi yɛ adwuma saa ɔngye n'ahome san sɛ ɔse ne tamfo ne ba na wode wontumi nyɛ adwuma wɔ wa wo kra ho ɔkra nko agyeɛ nti wontumi nyɛ biribi ɛwɔ sɛ wosi adwene ɛwɔ sɛ wosi adwene yere ho fiti saa berɛdi kɔ bible a bible mpaeɛ a mpaeɛ wode mpaeɛ no to nkyɛn a woboa o sɛ wone sɛ obi ho metwa a na wɔwua no no ɔhohomohome ne mpaeɛ nti na wokasa kyekyekyekyekye kɔnkɔnsa huhuhuhu obi bie na no kora na ɔbu afu obi yɛ adeɛ kora ɔsɛmɛmi obi yɛ sɛya mete aseɛ adan bi sɔfo yiri bi ɔsɛmɛmi deɛ deɛ obi bɛyɛ bia mete aseɛ members na hunu amane member n'adwene wɔ fam bɛkɔ bɔ nsɛm gye wɔn ne ne nyinaa bɛkɔ gye sɛ member n'adwene emu da hɔ obi nsɛ sɔfo yiri ne nyɛ ne bible yɛ sɔfo yiri pɛ sɛ ɔyɛ na ɔnyɛ ɔno nso bɛyɛ deɛ nyame asɛm akyerɛ no wone obi kasa atie kasa no na boto twi ne baabi wonnim nnipa a wɔyɛ ne nsɛm no a wɔka na wɔama nofa wo no wonnim nnipa a wɔyɛ wonnim nnipa a wɔyɛ ɔno deɛ ɔsi dan mu ha sɛ ɔma obi nkɔ heaven da because ɔno onim sɛ wɔnkɔ onim sɛ wɔyɛ bayifoɔ papa enti mo kaa sɛ yɛnyina agu anyina yɛyɛ papa Enti bi nim. Ebi wo mo mu nim wo mo ho. Anaje wo mu hia. Nkasa nkofu wi pa. Ma me no kro ha dwene dudu. O ma no ho kwa ne Yakobo afa no so kasa kire nkofu no no mu suru bone. Mo ma ye di na tem. O ma ye kansam gu no so. Na nanu njojo. Obe muya nanu. Obua. Sa wo ye wadwene se wo tumi bi na wo de besi Yakobo asafo kwan. Tie wo se. Obesi na safo asama do apunti bi faso one na sa wo try so betwia faso wo be wu na so wo yakoso ti asam na meka wo be di kan na wo nya kwen si na safo nti kwen bi a wo nam so yese 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 bi a efi na kro suro enye nipa asori enye nipa asori aye nyankopo asori Mama ne nyane dia was tate eye ne o ma bi tantante ro di be push na si nchan no apega obi e chese yo no na e asafo ne nipa enti woni nipa bi anya e se nyankopon dia wo ye no adani ye bo mpa ye me ne obi be sia me ti so se ensam amatete ah ade wo ya kwala watete ensam Uhuni ya na ote ye. Efri na kurosha dia yesu ya nansu. Na entie nse muhunu bisa. Fri na kuro tie. Entie nse muhunu sa. Se nse mama titi. Na wakita adie. Kuna uhuni ye na wati. Ah. Uni miso bisu ya na juma. Maamene ya na juma. Aya uhuwa juma. Edu wako pie heaven. Obi su se ha ono se ya suma no ono se o ye adwuma apenipa akobonsam je enti on kan sam a ye asempada ene book na yesu ano ba bi wo se nipa no ono sa so a no apega asam aba ene se o message no so hu ye mami kura o se kanin wo ye shiche sese on san ko fo so so e kikan sam bi Adie bia ohun se se ohun se se ohun se se wonim so de se ade wo akuma shasafo ni ye ne dwane je okra nkwa omunye na urade so e ye omuhu ajuma ah muhu miriam muka se da kupen oko ka moses wanse na ogusu ye na dane de urade e chire no Dia all bear wo yes are the Johnny life man on one din as you own fahun frao. San say Evra did nipa heaven who yan. Ah, and to whom they used to be firm. And to go to me as your pass and a banner my first idea. On one cast a time was so yan no who ye rajano, no who ye yan say, ah, eja. Near dear me penny the open. Can you say, dear? Come a crew in Simon. And so no, no, and ye bonita. Said ya menu me a new bet to me and ya heaven in tea. Ah, I dear know I will hope. O shabby be now, yet the idea no bonnetia, no tuna. Mucha. I dear ne done a conno, not all she has. O Michia will be no this one. Chasa yet to me catch then is set all your bay fool. No, I bay farmer. Maybe 70, no, I bay farmer. And you will be coming to us, why no cray? Am I how? Am I how? O can you our swan a ketia? O cosruba from Ninsabeka. And into yen she, na yen she a new team. A son said, Radiant Samumpo, I come a young say. O gufuanico goo yen. Nafe, o codiano, and I do not tamfu be goo be free. And yes, that's here, and swabano. Na juma ya fwansi, ah, na nya adia we ni edua ye, wei ni wei na abe frem. Aya afa ya adisunya, ese ye gu hasa, na asu ebi ni mu frem. Ebi ni mu frem. Ena radia sam kache omu se. Eyo otamfu bi. Ena wa yesa. Mamu yule mfimu hu, ye wo otamfu bi shekwa, oni ye pre dendende. Ahini yenu, oni ye pre. Afi nko ofani si, ye unko. Na yanko tutu saani yoma na wase. I'm sure you are more to Papa Fra. Once I knew you, Manon, or the Tronny Bar Pamono, and I wait to say, and I wait, I say, and I wait, say, or the Bar Pamono, as I'm so be all your papa, no, and I buy four back and want some bonnet at the actual. So be to Papa Fra Bonnie. A year, Jumanon, I can be a mistake. A year, Jumanon, and see. And maybe I'm a hooker, baby. O mu come, chef, one. O shame is ah, your point or catch yourself on his say, only some conscience for no or your bay fool. Sad spirit in India, I made him out, I know I do more now, so eddy. Sad is cementing. I've been one now, kick and do mope. I checked yet this era, did the achemi. I wouldn't you across the hour team in him. Share a radim and mammy, I checked chess and yes, a free hole. While mammy, I checked the answer. Me di kasam na nama firi ni fi eba mi ho. Na radia kachem se na nama eba ho. Oba me kasam se. Adamu sister bi. Se se oye sofu. Odu hono. Mi bisa anu question no. O kachila mi nani ya wakra ha se. Uni mda mi disro upa. Nisi debo se. Adana mi pia ya upisa me question. Se maso da yebi no. Ana mi sro. Because na da ya maso no. Na mi sro. Na mi babe bo wa mani. Enchi se. Uni mi drink komo na mi show ni an. Kasi wafa huwa di yo. Nkasi wafa huwa di. Enya no na mepe. Mepe wajwe nsachira. Anu ni hiyame. Nya di akano. And this a BB co and coyadia, menu becasa, ebi cra mimbos, who said, say, ni say, ni say. So utia a bebo. And it's heaven, no need ye see, and nisu a yeshisha, ye yabaco, nyan crow for so a kaya wunso, a tumiaco, nyan nyoma bi. Eh? Sister Mary, a dance obedi ye. Nasanka. Miki kan sam treno. Eji si kasem de kotoye ni adia ye bibia mana no dia kogu achiro ho. Ana still ote ade kro no. Ani se menene bo ompa ya nyankopon otumi akọ ho ade kro ni duru ho a won tumi. Dia hi na ye. Mi kasem rubi obi ka chire mi se. Dia koso oni fie ehu. Edua bi si ho anajo. Edua no so. And now the kitwa. We can't even catch it. Mr. Bichir. Mr. Kwa, Anajo, and Statia Freeman. Man, kasa ya una na neye, uba we neye, we neye, Mr. Anajo, and Statia Freeman. Because nyanku po tumi no, distance in him. Ya bompa ini ya, obe pamano, adi hain biye chawa, on tumi ma. Nye di oya hune hiya, na di awo pama ade krono, onuna ni hune hiya. Of frame and adjo. Ye bomb pay B and C B. And no me and ya dear me back asano man pesa me chill say to me be who he ya a sine and a da. And if show a nim na fan some no na chunhu na shed ye nyan coupon a bet me a ye awo abrabum. O jini di ya no mao to me. Jini di wate o kasa se pe obeya de cro. Nye ni omwe hunu bi. Adana na me kache mwe iso obi pe no mwa sa miso ope mwa. Akwa anu befa ni soko boni diriransa. Odine nse ura na sumye nu. Adi a jese yeshi ama onu anka sanu onimbe bi owo. Ena weya swane nani weya swane nani achechire nensa. Enu odini koto jwe miya ne mne. Na afino osi wabeshi ya ne nkwa nshie uo. Na uwa odi unu uni misa unsu nyamedo. Na wunim ni pakro na ena meka no wunim ni pakro na wudi na chiso ma deliverance no wunim no odi tumi bi be bo awura wo na fi wa bre kra ena ka wo sachira wa dwene ena ma ho nkonkon kwan ena obu awa enka nye ena ka wo tina ba bi a wo tina no kure ni na wonder da wo no wudi na chi a enka wo kopia heaven ha Debi ya mekasa mekamisi obi ya bepi ha. Doctor siwa me yo operation. E mwa befri nasum ni hini nenum. Aya. Mankase we ne yo. Mankase we ne yo. E mpaye noa. Wanko yo operation. Shiu. had the origin so 16 years. And we did chat to the other side, the animal, no, no. On any case, I was a dear Hina, just a woman himself. On to me, ya, new year. So I call a sorry ache. But I'm fun, but here, a two knees, so I'm going to go to a castle or bomb pie. No, Nimsa Bracron Crono or the Atunche. And then you are going to say, whoa, Mensa Kawi, Nami Kraumi, or Gia Pa, and Yajuma. I feel here, or Betsie, Abubano, who wants some, or the Abubani said to you, Nuno, or be our Junso 16 years. Aira. Ma kwai wate na bonus bi ka ho have no bonus ka ho we na nya bonus eh e bonus e ti ama ni o ma bi entwetwe en fira urade nchan ama won tu anamo bi a eni se otu dia yate ni se enye nipa on sachira na eko dia wa sachira na dwene na eko yo wa sachira na dwene eko wo se dano bi no mbe gina pro na chi abom en so obeka se onimu. Na die nti obeka se oni mu nyina ne se wa bra bonka dia wa kire wo no. Dia hwehwe afri ni manchen ohu. Na okrampo wu bie wadwuma. Na ofa nipa na dia wo de ma won se omu nisu no. Obi aniso ase obepam no. Nti wo fra ye mu kwa. Wonkan wonkan ne ma ho. Wo hu mpo se na ni ntumi hwe bone. Na ni ntumi hwe bone. Nti ntumi hwe ana de wa kan ne ma ho. Ana buku nuso udi nkomu kwa o yeduru ho obeti ase obo nse buku bi wo ho enye bu god buku buku bi wo ho ani ti ye manye ho so na ye mfa nyankopon ase na ye nsesa ye adwene every abrabo fi potoye ah o jonso obo mpe agro ni misu konkon sapa asaupa kronopa bi pia ye boni bia boni fo ye nyina ohyamu bi ada na wa ho ba bi e kan de edi kan no obisa question omo mu di konkonsa no obisa ba question se ada na wo bo obra bo ti se obi a onnim kristo na wo so wo ha nkofo se omo mehu kristo ada ye se san adwo ye mre no ko ye betwa so. Yeah, yeah, can you say? Emra was here tongue on any summary. Summary. And I was here tongue. You better ask us, sir. Last week, yes, we are. And next week, yes, we are. Yembrinti, ye pimha. Yes, simra was here tongue on any summary. And two said that. Ebi a next night, ya would dear. Ebi a nabo sumi way, ebi a ya en ya would dear. Ebi ana no power na yawo dia nyumbra nyawo dia anajo nyawo dia eda nsam na woka oti asam na mentwentwe wonase adom mra ninie enkwaje mra ninie emra wose wusi adwen ninie awose wuhwehwe enwo na chikwan ninie anyansafo onum omufa anwo enum amfanwo ya ya ti ya yemu bi afanwo. It sounds so much for Yamia Sam. No credit woman or my fa. I won't find Yamia Samun near Gro. I want to tune Yamia Samasi. And it's your money, Pabin Mukrachi, Safono, where the Oyen who holy holy, where your castle or non qua and the aqua heavy. What's who qua, Jainoma be go? And you won't see no nobody, Sanyoman. Shenzo. A mere woman, and also a tongue. A mere woman. Also to katawani can be children odi Christo sumni di agura ni erade nkasa ni erade nkasa edabi ba sada ni dura na bibia kaachi ewo achi ni adensachira. Rapture baby, some men I said, he said, yeah, boy, any preno, would to me, cause I'm ready for me, bonnie, chummy. Are you late? Yes, sir, you see, I'm here, someone. Sister Fritty, baby, Abrabo, be a kitabia. I mean, I'm here, someone. Yes, Sister Fritty. And you're running, cause I'm not paying. Since you came on each Lenoa, or in the call for each Nini, so dear Bonnie Betcher. Now I see a more fit and you're running Cassa. Can be beaten. Be out, Diana. If you always ought to be as wound to me, pay down Sana Yamon Pay. Pay down Sana Yamon Pay. Pay down Sana. Can't get him a chimney. We are not a bomb, Payama. A damn, I was saying, no pay. What's some out the abet to me? Kami boni acho, etu nsafre Yesu. So metra ma koma, na betumi anante. Said the world are open. I feel your hene. Tumi amene wa yankufa. Mene ni twam. Yesu di. Tumi amene wa yankufa. Mene wu twam. Yesu di. Wo ya wa jene. Sa u ba me nse a. E hai ni nse a. Yesu Kristo di. O hene, ya o me meya to. Na ya bua wo. Ya woman to me, ya woman to me, ya fit is hungry. Amen. Oh, any man says, I have been fresh. Yes, Lord. What not doom free war? Jesus. What not to me free war? My entry, ya home.
Yes, Lord.
Every baby, ya
home.
Ya woman, yes, Lord. Woman to me,
Jesus.
Jehoma.
Yes, Lord.
Yes, Sudi.
Amen.
Jehoma.
Amen.
Yes, Sudi.
Amen.
Jehoma.
Amen.
Yes, Sudi.
Amen.
To me, be ya.
Jesus.
Oh, sorry.
Yes, Lord.
And that, the Nipa.
Jesus.
Utu Nipa, sister. Oh, Pessy,
yes,
dear. Yes, Sudi.
Amen.
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 Yes, Sudi.
Amen. Yes, Lord.
Free baby, be
now.
Erade,
Jesus,
to me, Bongra,
yes, Lord.
Yawajima,
now.
Oh, my dear, what
Jesus,
no cry, Christ,
yes, Lord.
Yes, Sudi. Ah.